Yande jooni tari min tawi sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Habaruji men hannde en kaalando filla ko darto nangol hono hooreɓe pelle jingonoje ɓiɓɓe leydi kañum e maɓɓugol radio e télévision mo labaari ko jokki ɗum sabu labaari o fiirtaka fawarde hannde. Noon ni fawarde jondu konnani ɗo henna gallude ñamei hannde nde himɓe mum fini e nder cuddi e sollaare ɗo du konna en ƴamawi e toɓe kenuli e wakkatiji ɗum woni mafaari majju. Yewtere men pinnoye studio kala ono ndaara Batu Nayaɓo joƴƴina do filla ko darto sukaaɓe ummande kañum e golle ɗe koye muɗum en. Batu oɗon e hoore muɗum na paalde kongere gallu ñame kono jan hirte moɗon min Soumane Amadou no janngana on ɗiɗo habaruji e fulfulde ɗum du konno no ndaara filla fawarde jondu konno ni hono ko wonno waɗa caggal duusi en ƴeewi hara radio et télévision mo labar latiɗo keñande enɗan carɗowo wi'i no waajibi tawe honɗon enna fiirtama on tama himɓe heɓa waɗa golle mum en kaalino ɗum keñan ma wakkati mo kalti o e hoore muɗum haɓɓini ɗum tawa dammugal ɗon enɗan ndenne ne kay radio labari o maɓɓitaka sei wi kettinoɗon nanon fawarde joni Abdoulrazak Idrissa latiɗo kawon do inde hoorejo on enɗan o wi jaati eɓe goodi anne ɓe noddan hono saria yaade e majju.
E giɗe am ɓe calnino ngam ille kenga seeda wuro juuju ise on noonni wardi e talkuru hokkuno laawol pittol wuddo radio télévision mo labari holli hoorejo kaɓɓiniɓe wonɓe dambugal labari no jooɗi wakkati on ɗon hoorejo on sali to o holli wiide ɓe gollirta e laabi ɗi wuro juuju joɗɗini sayde haala ƴuwaniɓe to hoore e maɓɓe. Jonni mihe avocat ami min goni minen binda talkuru ngam noddugo gomnati on wuro juuju dow rafi gollididde e laabi série A. Min kolla ko gomnati on hilnaka e laabi série A gaɗa mum do jingantoɗo amin o yaran bojji mum to fedde mawne ɗe pasantoɓe leydi ngam holla ko gomnati on nottini moytugo série A o.
Nonni fedde to ɓiɓɓe leydi jotto kalda e dow filla ko darto battorde ka e ndu konda haali keña dow filla nangol himɓe noga e tato jeyaɓe jingonoɓe suudu Baba ɓen du kondani laatiɓe du konna hewɓe mabɓe fu wattama e kasuji goɗɗi nder leydi Niger ndennene kadi ɗum waddi ko fawarde joni du kondani eɓe nodda du konna ɓe ɓiɓɓe leydi fu kaɓɓa aniya altine ɗiɗi lewru avril ndu enda eɓe goodi hono ko wiyete leydi ndi jooɗo tawi hunde fu no deƴƴini ndenne sei wiketi noon joori Ibrahim goto e hoore ɓenna ko o haalani Moussa Hassan e dow fimaju.
La manifestation pacifique que nous avions envisagée.
Burtaki der hakkilo fukkingo momin gadi nogay e joy lewru mars do kutye wata durwi didde e lawo lamu hawjinu e jawdi gollirteni di hitane dubi ya de sappo e jetati. Horebe gallu nyemei hadimi garrafi dienaku. Derfi burtaki ki bandirabe amin fadama. Befudo e jara kana der garuje kasu di pipe bombe jareti. Bekilnaka he hune fuko heuteto bandirabe amin pe. Yewe ko hewti wuddo radio télévision mo labari gaɗa juuju on hokki lawol labari fitte e jaaɓi laabi série A ɗum. Ɗum waɗi minen gatta daane e ɓiɓɓe leydi Niger fuu ko ɗiɗi e lewru avril altine garowo noon ni ñalande den ɗon ta leydi ndin soño golleji fu darne ngam min darna hirñere de gomnati on woni no waɗa
handa.
CNDH kam wonno fedde leydi Niger ƴeewore hono yoltugol hono hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe kandu keña haali ɗo enɗan gallu ñeme dow filla ko darta ko waɗinoga e joyi lewru mars duɓinaɗe sappo e jeetati ɗum wonno wurtagol himɓeɓe enɗan ɗo ndu no dara filla no himɓeɓe enɗan no yakkawere waɗani ko himɓeɓe nanga kañum e fawarde jondu konna maɓɓol hono fande radio et télévision mo labari nennene kaydu konna ɓe miccindini ɓe mbi nenne hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe ken jaaɓe e nder leydi ndi enɗan han tawi ɗen ƴeewe fa waɗa himɓe fonde ɗum wonno ko Rahilata Hassan Soumana hawrani emin ende min pirte fulfulde fedde hawjide filla ko darto yoltugol hono fawarjo hakkeji ɓiɓɓe adama leydi men Niger ɗo endan fuɗɗirena e dow miccintinde jooɗa kaale gaɗano ɗo ilu lewru janvier filla wurtagol wakkati wakkati ndene ɗum ɗo du konan dartinani himɓe jingonoɓe suudu Baba e laamiɓe partiji jangoɓe l'école e soogueji e fawarjo sarɗoɓe e jingonoɓe himɓe lawol sariya nani CNDH fedde nde endan wiidu konan sen tama hono wurtagol haɗama himɓe hanuɓe haɗa ɓen endan nelda kadongol endan law law fa himbe hada be fama tadama pellet endu kono se hada ma fu tokka kande kono har lawol sariya tiagal ko sur sariya hokki lawol radio television la bari onte dun endan CNDH wiidu edun wajibi tay dun wadama kambe chardo ben enda hedube lawol sariya ben enda woni fu ko be gatto be gaddon do inde bibbe leydi ono himbe nanga be ko dan be tokkito reji mudun en e do lawol gonga ku neddo fu hokke sa'a no wata ko tawe murade mudun moddi e do filla majjuni waddi kadongol enda fa warjoni himbe nangaabe der majjum e mabbol hono nokkuje to hokku habaruji hokkete dum waddi ko fedde hono fa warjon jingonobe himbe labi seria hono latibe kaindu jingina mi ndu konnabe kali e do filla majjum dum waddi ko wi'a ketno don bi'a tedo faande ni budal e fred mulul kanyi woni ko haali e do inde mabbe o haali ala sankuzi muhammadu
le droit de manifester
min tayga ke min dari kulle kewde misali der ko hani min gada e ko hana min gada na de min tefata balla amma hana wakka munda dum waditi sai to min eti min dari dume buri nafude be min jinganto no wado min yama biro sudu kite mawnu min biya o halde ardido sudu kite dum gan subade moy ardoto kite dum labi kite dum balde jetati wi der mun dum suboto na dum ada goddo dum ardina amma sai to sudu kite mawnu yewti nake yamde amin de gina gan darude de no dagi naade dagaki no wadi funi min tokkam min dara te kitoto o accete naade goddo wattete minen eptude gonga ni min ardini ana goddo
de tout fait de liberté mais de les protéger nous y veillerons
dun ni faanden hono kambe fedde mabbe de be kali e de kullantaje godde de konnan daroje filla seriaji ko darto kulle gada de en sen yakketno nanon faware jondu maître e fred mulud budal latido o holli du konnan ni kulle de enda fu no wawi yarude
nous avons décrit un certain nombre de choses
yadu metal berne na haludu nyumo horemu deuter lamu lady e horemu hokki be lady lawol majju cuudi kokkoji habaru dum deuter de ni wi'i dum hoyna nadi diga do golle majji no haniri denne hana sey dum weli na dum wela gomnati ko diga do golle majji undu waddi ko fedde amin de no holla ko kan jokkaaki gada laabi kadoji himbe acce gada golle mu na kala nyumo ko em fedde amin de du no watta dani dum rena are himbe e leydi der irnu himbe tawa fedde amin dedu no watta dana e kito tobe gollira no labi kite leydi biiri to hedoran hedoran fu wadi gan to hedoran hedoran wattama der kite irni he bandu sadornan tan waddanta himbe leydi gan no wadi fu hitorade gonga no buri helude daade himbe heba gonga domude na surude gacce ni labi kite cingana
dans tous les cas nous ne ferons pas un débat de personne
do filla ko ndarto himbe horibe no kay dido be endal le nanga be endal du o yama kaynde seremu en he e hore mudum dum waddi ko metra budal o holli o wi neddo futaado wala bawde fu kambe hono hawrinde mabbe jingonobe be jingana joomu ko watta ko tawe heba bilto e majjum dum wonno halaji di o haldi e jalla maryama kenda nanni farjani habaru ina tawadu kon dana gallure nyemey subaka hande o ko fini finaina e ciddino mabbe no kujje de fu sollare e farjo hendu sakiti wadinda majju anka en ya warta majju fu hunno ko himbe ji faamay dum woni mafari mudum usman bawa goto himbe latibe hawji fil etol kenuli e wakati ji ton wonno to farjo ni hono bandimi gungu muhammad antani tawoymo gollure makko jantini mo do fil majju
sollar deni juwana farchad hana nyemaitan de woni der jajjal kaled niger fu handen sollar di huri dun hano difa agades maradi zandertawa itlaberi edosu sollar deni no mi haliri utana wakati warde wakati der takol wenu chad nonno sembe sollar den no wadan hano metriji no gay e joy sollar dido no wadan hano balde didi ya tati de gada mun sollar gon no koroto far bangere algerie et takol mali to wawata memi leddi tlaberi nyamay e dosu go ofuni do ko jewata sollar de jamiroje loppo momi watta woni himbe ngatta hilnare e sollar de
ite aussi ki sera gadjuit
sigila mo kampani ji basoji arzuku e der toena arlitika e sigila mo be gadi har filla ko dar bib adama be enda e jonne mu dun en latake hun non ko wala no fonni tan himbe wobbe sabu tawama mabbugol ciudi ko wada to enda to so ma yirto enda ni wadi ndiyele mbitito node himbe heban nawtoro dum wala e dum wada ga sendan tarnan fuda ahmed bandi min jarto nan jahangal nani habar mo waddi e do filla majju
agali asad demo kaliano omo jogi jalo makko illa yande joy subaka omo hedi diyam gotaji so mayer jofe o yarna dubi makko woronje e jenay sukaɓe makko du nayo duuɓi sappo e jeegom du ni ko omo tawa nder golle kaliji ɗi nani ko o wi'ini.
Min ndematana albacce, tomati, chou e carot. Saɗarma goto min godi kan woni saɗarma rafidiyan jarneteɗa.
Akasan Alkasum ardiɗo kampani keso indiraɗo Oranu, ngam hande inde de woni inde heere de kampani somayir o indirte. Akasan Alkasum o ni wi'i ko ombol cuuɗi himɓe hewɓe tawanoɓe nder gollirde de ni woni wuddu saɗornan ɗam.
Welamin min gi'a demoɓe kaliji ɗi no tampa de ni ƴewama saɗarma noon mo wakkati waddi. Himɓe tawaɓe demmo nder ɓaale ɓangeere de ɓe fuu ɓe gala ɗon hannde. Delle jo en kaliji gollidoɓe he diyam ɗan ɗon heɓan saɗarma hana demoɓe no jotto noon e sunu rafi diyam. Handana ɓe dawra dabareji lobbi ko heɓata diyam fooɗa watta nder kaliji
maɓɓe. Sola keɓal maɓɓe no ɗon ni no ɓuyto yaade noon, ngam koɓe keɓanno denno nder kaliji ɗi hannden ɓe gala iɓe keɓa ɗum.
Nonni wontiri Far joni ɓiɗɗo ndimaɗo kecco fa heɓa laato ɓiɗɗo jamo, laato ɗo celluɗo sey tawe musini e endu innum fa gasi. Ɗum wonno mafari yewtere nde o laati Far joni Mariama Kenda Diallo yeyi yewdude e mbiteɗo Hassan Atamos laatiɗo kañu on hawji filla ko darto moƴƴingol hono Far jondu kondan koreji.
Debbo on no haani hunna kulle tati, ngo o fuu fotodira suka mum yottaaki lebbi jeego. Hannda joomum dooma wi'a sayde hi'i lonno mo. No hanndi musina suka mum ko watta laabi sappo nder nyalooma. Nde ni debbo on tokki laabi ɗi no hisnan mo o hooƴa reedu nder lebbi jeego o arani. No wattan yidde caka suka e innum gaɗa mum. Nde ni debbo no musina suka mum fuu no waɗan kosan ɗam ɓeydo. Nde gaɗa kulle ɗe kaalaaɗe ɗe no hanndi debbo musinowo yara diyan ɗuɗɗan gaɗan mum do heɓa nyamandeji nyiɓoji ɓandu.
Sigilaji studio Kalangu
nder galluñeme
do radio Amfani
lamba hembre FM
do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi e toɓɓere e nayi FM
Agades
do radio Nomade FM
lamba hembre go'o e toɓɓere jeenayi FM
Arlit
do radio Ikokan
lamba capanɗe jeenayi e joyi e toɓɓere go'o FM
Difa
do radio Amfani
lamba hembre FM
Doso
do radio Farhan
lamba capanɗe jeenayi ɗiɗi FM
Kirozerine
do radio Anzuru
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere go'o FM
Filenge
do radio Muria Talka
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere go'o FM
Tilaberi
do radio Tebonse
lamba capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere e joyi FM
Maradi
do radio Garkwa
lamba hembere jeɗɗi FM
Tawa
do radio Tambara
lamba hembere jeɗɗi FM
Zender
do radio Shukura FM
lamba hembere e joyi toɓɓere e joyi FM
Studio Kalangu yaadu leydi Niger.
Studio Kalangu
hawrinde leyɗe duniyaaru ɗo filla sukaaɓe ummatore kañu e golle ɗe koye mum ɗum en no woni e hoore mum ɗo na paalde kongere gallure ñeme yerno mbirnomi on ni no tawa goto laatiɗo hono ittoyɗo kandu muradu muɗum fato ene nder région mo Doso wari holli ɗumon muradu o ko ɗum woni ko yiɗa e majjum. O wiita kena ni sahabi Abarchi nani ko a haalani Rokiatu Adraman Edo Fi on enɗa.
C'est un projet qui intervient dans le domaine agropécuaire.
Woryenon balliro har dem e durngol to dangare tati o singa arande ni remude hudo ko nyamnata dabbaji turkaaji e dabbaji duratedi gan kosam he iri der ir dabbaji di no tawe be'i e bali di asli lobbo misali iri be'i maradi di e iri bali mawdi bi'etedi balami yade yeso na'i gudali kan en du fillam en wadoyte birgi dabbaji ni ges amin demetede de birgi nirte dangaral tatabal gal woni wayludu kulle kebetede der demede misali libiriji amin di miɗen itta nebbam majji ar laabi durwi didde battitol bakaji min gadi sigila wattude birgi tan min gattata angare birgi amin odu birgi dabbaji di ni e haako biriji boltoteko ko ni min gadirtadi golloɓe jomin adi golloɓe do wakkati fu no wodi sappo e jogom waroɓe wakkati warde wakkati no nanganami ar filla cellal bandu du min taykake nebbam biriji keccan dam min tawi ko idan tawde kulle nyawtoje nyawsere ir lopal gom min gidi nawtorade ga hebune hunede dem min gadirade. Ça fare nyawsere anono min gi dum wadire Senegal hektaruji tati min tawda do di min kawtida he goddo miden godi awdiri biriji dum e torko ga igoto nafakka garki amin do ni woni beedude andal amin ekkitade wobbe nyemmina be misali har ko darata labi cingul e hawju company hore
connaissance surtout en matière entrepreneurial
edo do ko habaru me fulful tili sebe assalamu alaikum balanta jamwali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum